Hilo meniweza na penzi lako nimelewa chakari. Oh yeah. Kwangu kumewaka jua kali. Mwaga maji nikate kiu kinipepe. Basi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Hani kimapenzi tuchizishane, mimi na we hadi tusikane. So let me be your love doctor, na kupenda sio chocha. Sita kucheza puka. Let me be your doctor, na kupenda sio chocha. Sita kutenda baby.
Kupenda, we never do you wrong, no. Wewe ndio mwenyewe. Wewe ndio mwenyewe. Wind up your body pretty baby. You may want me, no care what they say. Yeah, the queen of the yard, but girl, no joker. Feel your love, girl, me woulda fight over. Express my feelings to you, cause it real and true. Me no joke, girl, me really quite sober. You bust my brain, pops over and over. I be your shield, girl, me no Thai soldier. Deal with the matter, my girl, wind closer. Jiggle up your body, then you bend it right over.
So let me be your love doctor. Na kupenda siyo chocha. Sita kucheza puka. Let me be your doctor. Na kupenda siyo chocha. Sita kutenda baby. Sane, lakini kesho tusiachane. Eki mapenzi tuchizishane. Mimi na we hadi tuzikane. Baby basi leo tukosane. Lakini kesho tusiachane. Hani kimapenzi tuchizishane. Mimi na we hadi tuzikane. So let me be your love doctor. Na kupenda sio chocha. Sita kucheza puka. Let me be your doctor. Kupenda sio chocha.